olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Whaamata ua lata maise aso e te vili ai I se taxi, ai le o se ta vale laititi le taxi o se vaalele. O se vaalele e lele I se maawalunga e na o le se lau mita pe I le vaa o le se lau male afe mita le maawalunga. O le aale na o awala e pisi ta e au maa fiafi le aamatanga o ngā luenga ma le teimi manawa, ae o le a yei vaenga o le vaani monimo I nalo mai o le afe mita le maawalunga, o le a pisi I vaalele e lele maawala lo. I se whaalinga o vaalele low flying aircrafts, I le taulanga o Zuhai I Saina, na whaali ai nisi o vaalele whaapenei. O lo tauma whaini company Saina, company Ausitalia ma Peretania, e ngausia vaalele e whainga luenga whaataxi, pe whainga luenga o ni pasi, whainga luenga o ni vaalele lau oloa, ma ni vaalele low altitude, mō ngā luenga ta avale mai. O loo fuafua ina fo ini vaalele whapenei, e pailate e masini computer, ai le o ni tangata. O le pule whaatonua le company, Xpeng Aero HT Saina, o yo Yujing.
In the initial stage, we are thinking of scenarios such as flying the aircraft outdoors or in campsites. If going to a beautiful place, we can drive the car there and release the aircraft. After that, we can fly it. Gradually, when the market acceptance becomes higher and policies and regulations more advanced, and everyone can better accept this, it's likely there will be more scenarios for application.
I le whaali ngai Zuhai, na whaali ai ma se ta avale, e iai ma sona vaalele. E whaingoina o le Land Aircraft Carrier, o se ta avale ma se vaalele e alu I le maawila, e ma whai o na lele ma I le ta avale, ma toe fo'i mai iai. Na zaanoa hu Tai Song o le Xerox Aircraft Industry, Wailoa le whaafitau li tele o le tūmu-tūmu ma le pisio au wala I tāu langa te tele uma I le lalolangi. Ae, o le āmatātu I le selau mita, I le afe mita, I le ea, o se au wala e mawhaiona whaaonga I feo inga I vaalele. O vaalele e whelele I maawala lalo.
As a transport ecology, low altitude is a rare space that has not been fully utilised, but with huge potential. Ground transport is already very crowded, and high altitude is the civil aviation category. However, airspace of low altitude, between 100 metres and 1,000 metres, sometimes up to 3,000 metres, has not been fully developed. Its commercial value is immense.
Na awai iai I le whaalinga o vaalele nei I Zuhai I Saina, se vaalele la company a Aerofugia Technology, o le vaalele e alu I se maawila ma e pei o se helicopter, e ma si I vave I le ea ma whaingo fie o na tūlau ele ele. E ao ngā mō feo inga I te tonua tāulanga. Ma e ma whai o na lauai se pase se to a lima, ma e lua se lau kilomita le mamao e lele ai, o na whato amana o mia lea, o na whawhangalo na maa. O le sui o le Aerofugia o hui.
It has low requirements for takeoff and landing because it can take off and land in any suitable place. For example, it can carry out vertical takeoff and landing on a rooftop and in an open space on the ground.
Masalona ase vainga lena I feoa inga I le lalorangi I le isi senituri o sa sonei. O le reporti na whaamao popo I ne Deborah Crowack, Makatriona Sturart, mole SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.